Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alal bare noga e jena lewru avril 2015 sapo jeddi yandu jabrima silima chapande nay e joy jottino no do kabaruji di yo Umar Waygal o wattu goto woddo rojo jamana kulikoro o kompetitu wi di dum wonono kanje baale hono kuminide denagule adnara alla be ngadi noddango fewde dum wonono gede de fube kuliti wi di wakkati jono hono kaldale kawrangal worino idum hulbini sanne tagal ko basi di pinti hakkon dum wonono gube tuugide laamo wade kanye gube nodditirtode azawadde wakari jono lamu mali o be kuliti wiide metti mabbe hono ko basi di ngatto menakaato be kuliti wiido arme mali o wattaile hen koyde mudo fe kanko Ablaye Diopo o kuliti wiido hono ko tongale dereji di ko fe tobber warta waylitede le hen dum wonon kanko jado kabaruji gube de be noddirta sema de o kuliti wiido watto dum waylitiki wakkati jono ko hani adirede jeewe yel hono basi ji goddi ton di dingifirta sabi de o kuliti wiido hono kaldal ka fu wala le hen wiide faabe cinnina hono kaldade karongal tiagal basi ji di nyifay kulita wed le hen ko don non kasara ngaddo le maayo geccu goto libito hakkune libe Itali be kuliti wid yimbe le temet njetton kiddibe le hembe mali ko be gombe le hembe an bado temedere e chapan en jago yom sekirab di won non kabaru mo dina jogi ñoon do hande di bismillah morot e hedade wakkati joni o do kabaru yotti min be kuliti wid to lereto idon wuli taw wakkati joni don hakkunde gube dum wonono mali de arme mali o kanye gube noddi tirtode azawad de ko yimbele be cedile hen ko be bibe pamay fu hono ko wadi dido kasaraji wakkati joni ka yimbele be fu e bini wuddi ton wakkati joni ko fintili hen fu min garam famminde on dum wonono kambe bale adnar Allah du be ngadi noddango fewde gede de fu be bibe tinno dum rewe yalla kaldale kawrangal an hebano be dum nyibirta sabi de be bino dum wordi wakkati joni o do dum hulbini san hono tiagal ko basi o finti hakkuno gube noddirtoore plateforme de kanye gube noddirtede sema de micite de wiide sema wi hino waran sininde kaldale kawrangal jar tiagal ko bamo ko kanye gube tuugide bamo ko de cinnini du yino ya e lebbi didi wakkati joni Ousmane Diko
horaji minisma holliti ana sullani golleji didi gaddi sabe edi mbawi bon tinde kaldal e kawral gondangal dabere de yede mongi hamdi hali hala ono ko gube murtode pelli mobilaji oni heedi tumbutu tagal mudun faybo yali semadu holliti kanyu wadaka elejate horaj minisma o holliti gede de futtino dalabasi o belko hakku fuyo jode kalde kawre fadde yede warta kabar kebade humani be denagu leedi mendi holliti heedi tumbutu to gube de larme meden ngasondirino gouvernement mali hayfu gube de watufu wiide larme kanyu e walla be mum goni sababu mudun kanye harmu ana hawna ana sullanidu ono golleji gaddi menakaadi hakkunde gube de gacca e horma wi ribbi murto be menakato batte wattu fu e be gondi e toñangaaji dun kambe wombe dental gube azawad de jodinode kilongaaji chapande nay sahal ngalurnde
ono ko basi o wadno ko men to menaka to ko kanje dum won hon laamu mali o be kuliti metti mabbe sanne be kuliti wiide hono gube dum won non arme mali o tawaka le dido basi ji fe kanko Ablaye Diopo o holiti wiide fa hande hono kaldale kawrangal fe tobbere warta waylitede le hen kede Ousmane Diko
le gouvernement
laamu mali wi jabanaali fuditigol basi gondi menaka di gouvernement wi ana darde gede de fu tinno njokka aadi di bamindi fewde e nyifugol basi fa warde e wayde wadde wolde bi welti andinde on hono larme meden kanyo humani be denagule mali gala e dido basiji sabe miden jokki e adini men bamindi e le windande de kawral wadi nyande go mars to aljeto gouvernement mali ana heddi e darde mudum hendu nabali nenna ana darde rewruntina be aduna fawarde e darani joda kale wiide kabaru windande de ka kawral mudum tilike sinyingo gol ana way latade sababu timminde kala ko latto wayde pocchondiral nenna dum fu yoppete ilejon fa sinyine
kanje gube dum won noddirtoode azawad de be kuliti wiido hono watto worino dum waylitiki be kaldataake fi wakkati joni hono hollitinde wiide fa jewtere kaldal e kawrangal tonge be bi ko hani jeewede wakkati joni jeewe yalla hono tiidalaaji gondi ton di dabareji kebirte do hen kanko Moussa Aga Sharuta mano yo jodo kabaruji emenelano kede ko Ousmane Diko faccintinen do hen
ko warata laataade tongoto e ko wodi ga ko joni miden gondi e habade famen deno wana yaade e kawral na sinni gonnudum wembi me e kilam kabaru o way tike kana ko wodi handen ko hebene jogola pade signiningol wirfanede
sekira bodo mbay netti mi joji modo hella men bembal anengal min nodde ta face facebook ngo
tamani
to gundam to wabe kuliti wide bete handen ile bete kecho batono yimbele bombe sumbu kanyi en nati tono kulita wedle hen kodupe mbari hen yimbele taton yimbele ngombe tombebe kuliti wide wakarijono be kulisane be pama yifudu hono dido bono naji ngadiri kanko Ibrahim Mahamano yo joko dido bono hono mer to gundam to kedeko Usman Diko fachinti nendo hen
Bete o watu senker jogi be malfom be le mobilaji didi nati watu nde julde chalmenande hedi to hore jo garde hen be jari be tayima to makko be bari yima du be bami mobil makko jokko makko du garana to makko du hedi ke hen be jahi to jokko makko o du be tawi ton badum on du be bari dum larme malika hunchanal du hore ta fe yimbe fu ana du
Joni wonu balde jeenay ko kasaro wadi dum won do mayo geccu gobe kuliti wiide du yimbel keddibe le hembe yu yimbel temed njatto yomno mali ko be gombe le hembe be buri mali ko be temed re e chapande joyom kede Usman Diko
yo dum mali ko be temed re e chapande joye e jeego gonno ana buri hono chapande jeddo e jeego be ma andino yabade holitama heddibe kasara ka adadum en sowike ministere mali akun leedi men e leede godde andini be heddibe ko buri hewde mabbe fu yo laamu ka e jeya ka ko landule wodani yalla hono oda adadu hebira e do tajoral ana way burde non e kolliti fedde joinama fewdo odo kasara fa gollida e croix rouge kanyi daranibe dawili aduna nena gouvernement mali wi anandarda kala sakiraabe eddibe hembe fu andina inde ben ila ko laamu kada fi to libito sami leedi li lati ndi wala margal do ko heew jabborto yaade mayo maliya den ko buri heewde e dawobe fu ton jabborto e le chunchu ka fa nja leede europe fa hande ka adadu hono malinkobe heddibe en ka wala andudo ka on kasar gaddo sapo e jeena lewru avril du andini malinkobe ana keewi e le yimbe heddotobe
Ganyan holi tawir wakati jegom yande hono woni bele bombe kanyu en tiri malfe bonde dum wonon fewtude le ngalure tumbutunde be mbidi ado jabe do sami dum wonon galleji gondi le lawol tawdinugol ka holi tawir fe goto barmay le hen won kambe bele ngabe diro bonanda e du yamo be jari dum wonon nokku nodde tedo tumbu kri holitama wiyade dum wonono malinkobe keddibe le dido kasaraaji idum heewi sanne hono dum won sukabe jokolbe gombe do bomoko do kuminibe hono kibaru diina be ngadi julde fewde hono be do yimbelbe bi yolaabe hinno yafobe yotto buran be ga faande be ngadi noddango fewde dum wonono suko fu anido fa yara ya laawi leele tinno banta o do wakkati sabi desa e faratan heewi hen sanne kanko Mohamed Kimbiri o yo dum wono jado kabaruuji le ndedo walde kede Usman Diko
Men gadi o do duawu yo dum golla al-islam fu duwanaade maybe mum Allahinnobe yafobe men gadi waju fewde e sukabe dawobe yo kambe buri hewde e heddotobe e dawidi yo dum murse mawdo wadani leedi mendi men dardi bi sebe ndawa fu e tinnobe njaara dow laawi laabudi yo dum buri wadde ka dum e tawede men dardi laamu odu yafina kebal talki leedi dawrudi ko men yinno yo laami bi leedi bama nyalande rende mayde chapane jeddo e jeego bibbe leedi kana fandinede men dardi france kanyu e tubukobe du fu kambe du dum famminaaki ko fayi be do leede afrique be palo yimbe mudum
sakirabe jeewen yel hor woni le kabaruuji ko woni le réseau ngaji dibe kolitiwi to kuli koroto hono al musaddaji ko watta le le jande tonde idu yafa millioji teme nay e chapan e nay dum an yafa millioji teme didi e chapan e nay cefa no be kolitiru wiide hon dum woni le yontere de jadi ka ko be kolitiwi le hen ko dido gal musaddaji fu watta may dum woni hono yibele jangobe tobe musse ngabe jobama dum fa yaade hono moddintide classiji gondi toddi en gartan faado kito do woni tawe dum wonono roobe ko he bale halanene ngobe tobe be gondi e minede hono jonte e bolade ngordino ngabbe odo golle do non word vision tiagal mudu kabbe dubbe jahambe pamminay do wonon le dentengal balle debbe goni e munde tiagal mudu e gardan fa do ko segudo be kuliti wiide sa yewi hono dum woni jangobe jande hakkundere gobbe tombe lycée mo no dirta Abdul Karim burdo andi trede cabral ya wakkat jono be ngadi to murtere balde didi sabbe debbe kuliti wiide do wonon imugol ko be ngadi tonko fa hande hono musse ngabbe kollaybe hono ko be kebi li hen jono no ko tete be ngado hon dido murtere tiagal mudu e garanti miniren fa do jennet o be kuliti wiide dum woni hono kawrtal an wonde wadde to kenyen faabe jeel hono be kibirta bawde no be nangirta dum woni hono ankay di hono no be nangirta kulle mabbe boyde ngode to jennetore be kuliti wiide joni ko sakiti ko fusa jeewi kulle boyde ngode to jennetore de gondi e farati sanne sekirab di woni hono kabaru di min jogini o do hande di min jotti min jewti an san e jodedade studio tamani ka wonno andirto no do e seeda yowtere meden dan wodi min jotti on do bawdo tawede le gimbalandi kanyen lamu duwa safu e mangal mudum